umhlaba enesiqalo nesiphetho ayiyeye twa iphelele lapha iphelele maphakathini ngiyavunga abasheshe bahleka belindele impumelo yesikhashana bekhohli ngeke kuhlale kunjena sasa lihle sizoja Sipeto ayeye twa iphelele lapha iphelele maphakathini ngiyavunga abasheshe bahleka belindele impumelo yesikhashana bekhohli ngeke kuhlale kunjena sasa lihle sizoja.